I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
When I say I love you, babe, send him a card and they gonna my name. When I say I miss you, babe, send him a card and they gonna my name. Katatu, sindi zaku kana katatu. Katatu, sindi zaku kana katatu. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. So now, bwela, bwela, bwela. Bwela, 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 baby, bwela. Easy baby, you go be my lady. During summer, I go be your shady. Easy baby, you go be my lady. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. So no, bwela, bwela, bwela. Bwela, 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 baby, bwela, bwela, bwela. Mukale ndiine, yeah. Kazi watolo kangapo. Siza jibwana izi, siza jipako. Mesa changa ndi chako. Kamti makangako, kamisa ndi kako. Kazi watolo kangapo. Siza jibwana izi, siza jipako. Mesa changa ndi chako. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. Ulindine mpaka mpaka, mpaka mpaka, mpaka mpaka, baby. So no, bwela, bwela, bwela. Bwela, 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 baby, bwela, bwela, bwela. Ukale ndiine.
www.amadzambiri.com.